Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chimodzi. Chiweruzo cha Akan. Yoswa chapter 7 verse 14 ufika pa Yoswa chapter 8 verse 29. Yoswa anasonkhanitsa anthu a Israeli onse pamaso pa Ambuye Mulungu. Mulungu anaonetsa Yoswa kuti Akani anachimwira Mulungu. Yoswa anati kwa Akani, ndiuze chomwe wachita. Ndipo Akani anati, ndichoona, ndachimwira Mulungu. Pomwe ndinaona zakatundu wa ku Yeriko, kansalu kabwino, siliva ndi bala la golide, ndipo nine ndinazitenga. Amuna ena anakapeza zinthuzo Akani anaba, ndipo zinali zitabisiwa mu hema lake. Ndipo Akani anaphedwa kulingana ndi momwe Mulungu analamulira. Ndipo Mulungu anatembenuza ukali wawo nati, tenga gulu lonse la nkhondo, pita ukapute mzinda wa Ai. Musaope pakuti ndapereka mzindawo mʼmanja mwanu, mzindawo udzakhala wanu. Tero Israeli anamvera Mulungu ndipo anagonjetsa Ai. Abwenzi, kodi tinganamize Mulungu? Mungaganize kuti mungabise zinthu kwa Mulungu, koma simungathe kuzibisa inu. Adziwa Mulungu zochita zathu ndiponso ndi maganizo athu, ndiponso adziwa zonse zili mwa ife.